katuma poni
my way.
Sombaya kanika tuma poni
my way.
Nangani ndani ya kupanga bizi
my way.
Nangani ndani ya kupanga bizi
my way.
Sombaya kanika tuma poni
my way.
Sombaya kanika tuma poni
my way.
Nangani ndani ya kupanga bizi
my way.
Ni ndani ya kupanga bizi
my way.
Ndana na kuuza kutindine chimutengo
tumuche
nini na mabili nini mapuna gadudai. Ndana na kuuza kutindine chimutengo
mama
nini na mabili nini mapuna gadudai.
Yata
nina taiva la puna mola
Yesuka, phone in my me, Yesuka, eh. Yeah, be like this, my relationship.